waxa lagu soo dhawaaday dana mikrofoonka Xuseen Dayibo ah madaxa Soomaalida magaalada Boston ama dalada guud ee magaalada Boston
anuu baki jooga meeshii marka annaka hadaan hareero FD had iyo jeer dhanka Soomaaliya ma dhigna and we have great expectations marka general waxaan leenahay seen annaki we have that expectation thinking about ayayna marka waxaan filaynaa insha Allah marka aragtid unity ka taala meesha iyo dadka saayihiin iyo ina fasiru fil ard balayri marka marka meelaha martaan duruus ka qaata marka waxaan filaynaa in aad dadkii u geysid durusta aad ku tirayid ilaa dadkii Kenya ahaa US Canada meel walba waxa leeyahay reer Soomaaliya marka waxaan filaynaa they put the house in order insha Allah
insha Allah hadan waxaan